Ben uvuka ngalesi sikhathi esingu 7.
Ben wakes up at 7 o'clock.
Ubaba udla umphako.
He eats breakfast.
Ngemuva kokuphuza, uya esikoleni.
After breakfast, he goes to school.
Ukhuluma ukuze abanye.
He learns about numbers.
Eklasini yokwenza, ubona izinombolo ebhodi.
In math class, he sees the numbers on the board.
Utshela umngane wakhe ngalesi sikhathi.
He tells his friend about the time.
Ubonisa iwashi yakhe.
He shows his watch.
Iwashi yakhe imbuzi.
His watch is blue.
Isikhathi sika 3 o'clock.
The time is 3 o'clock.
Umjaho ophakathi kwe-Lakers ne-Timberwolves wawumangalisa kakhulu.
The game between the Lakers and Timberwolves was very exciting.
Zonke amaqembu adlale kanzima kusukela ekuqaleni.
Both teams played hard from the start.
Kwikota kokuqala, i-Lakers ithathe umholi.
In the first quarter, the Lakers took the lead.
Babethi bangqameli okuningi ngezithuthuthu ezisheshayo.
They scored many points with fast breaks.
I-team Timberwolves ibilisele ngokushesha.
The Timberwolves fought back quickly.
Baqede emidlalo emihle ethile.
They made some great plays to score.
Umjaho wazonjengile kakhulu phakathi nesikhathi sokuphumula.
The game was very close at halftime.
Abalandeli baje bashiye ngemikhosi ngesikhathi sokuphumula.
Fans cheered for their teams during the break.
Ekuqaleni kwesibili, iTimberwolves izithatha.
In the second half, Timberwolves caught up.
Bekungumidlalo eqinile kuze kube sekugcineni.
It was an intense game until the end.
Ezinsukwini zokugcina, zombili amaqembu aphumelele.
In the final moments, both teams were tied.
Eminyakeni yokugcina, iLakers ikwazile ukufaka ibasketi.
In the last seconds, the Lakers scored a basket.
Ithimba lenqola libhiyoze njengoba umdlalo uphelile.
The crowd cheered as the game ended.
I-Lakers iwine umphakathi wanyukela emkhakheni ozayo.
The Lakers won the game and moved to the next round.
Uhulumeni umemeze imininingwane emisha mayelana nohlelo lwe-PM-KISSAN Salmon Knit.
The government announced new details about the PM-KISSAN Salmon Knit scheme.
Lesizinda lesihlola losiza abalimi ngokunikeza ukwesekwa kwezimali.
This scheme helps farmers by providing financial support.
Abalimi bangathola imali ngqo ezikhaleni zabo zebhange.
Farmers can receive money directly into their bank accounts.
Abalimi abaningi baphumelele kule miphakathi kusukela yaqala.
Many farmers have benefited from this initiative since it started.
Imali isetshenziswa ezidingweni ezahlukahlukene zolimo.
The funds are used for various agricultural needs.
Abalimi bangakwazi ukuthenga imbewu, izivuno, nezinsiza ngaleli mali.
Farmers can buy seeds, fertilizers, and equipment with this money.
Umthelela wesicheme ubalulekile emindenini yasezindaweni ezilandelayo.
The impact of the scheme is significant for rural families.
Kusiza ukuthuthukisa ikwalithi yempilo zabo ngokunciphisa ingcindezi.
It helps improve their quality of life by reducing stress.
Uhulumeni uchudula ukugcina lensizakalo bonke abalimi.
The government aims to continue this support for all farmers.
Lokhu kuumgcele yangempela emakethe lomfundo yokuvuselela impilo yezikhandidi.
This is a good step towards improving farmers' livelihoods.
Abalimi bagcwele ngenhliziyo mayelana nekusasa kokulima.
Farmers are hopeful about the future of agriculture.
Umnotho uyisistimu eyinkimbinkimbi ethonya wonke umuntu.
The economy is a complex system that affects everyone.
Ukuqonda izisekelo zezezimali kubalulekile ukwenza izinqumo ezinemininingwane.
Understanding the basics of finance is essential for making informed decisions.
Yozisa lezezimali lusiza abantu ukuba baqonde ukuphathwa kwemali.
Financial literacy helps individuals understand money management.
Ukutshalwa okucacile kungaholela ekuphepheni kwezezimali ekugcineni isikhathi eside.
Investing wisely can lead to financial security in the long run.
Imakethe yezimakethe ithintwa ukufinyelwa izici ezahlukene ezifana nezinga leziwelo kanye nezinqubomgomo zomnotho.
The stock market is influenced by various factors such as interest rates and economic policies.
Ubudgeting ubalulekile kubantu abakhuthazayo ukufinyelela uzinzo lwezimali.
Budgeting is a vital skill for anyone striving for financial independence.
Ukonga kungase kube nokuhlanganisa ngemuva kwesikhathi uma umuntu edlulisile.
Savings can accumulate over time if one is disciplined.
Ukuqonda izintela kubalulekile ekhi planini kwempahla yokusebenza kahle.
Understanding taxes is crucial for effective financial planning.
Ukutshalwa kwezemali ngemfundo kuvame ukuhlinzeka ngemivuzo ephezulu esikhathini esizayo.
Investing in education often yields high returns in the future.
Ikhaya phakathi kwemithambo ephezulu kanye namanzi aluhlaza, icala Goloritz igugu eliyimfihlo ogwini lweSardinia.
Nestled between towering cliffs and azure waters, Cala Goloritze is a hidden gem on the coast of Sardinia.
Ibhishi idumile ngamalanga awo ahlanzekile abhalala ngokukhanya phansi kwelanga leMediterranean.
The beach is renowned for its pristine sands that shimmer under the Mediterranean sun.
Izivakashi ngokuvamile zithokozisa mayelana neziqubulu zayo ezinhle nezamanzi acwebile.
Visitors often rave about its breathtaking views and crystal clear waters.
Ukuhamba ngebhuloza emgwaqweni ogwadulelayo oya olwandle kunikeza isipiliyoni esijabulisayo.
Trekking down the rugged path to the beach offers an exhilarating experience.
Ukubuka imibala eyinhle yolwandle nephakade kuyisipiliyoni sokuzindla.
Staring at the vibrant colors of the sea and sky is a meditative experience.
Isithunzi esithambile seziqu eziqhubeka ogwini sikhulisa umoya opholile.
The gentle sound of waves lapping the shore creates a serene ambiance.
Njengoba ilanga lishona, isibhakabhaka sishintsha sibe yithayili ye-orange kanye ne-purples.
As the sun sets, the sky transforms into a canvas of oranges and purples.
Le mbono ethakazayo ubiza abadwebi nezibukeli ukuba bahlangane futhi bakhange umqondo.
This captivating sight invites photographers and onlookers alike to gather and capture the moment.
Isikhathi ngasinye sokuvakashela ecala Goloritz sishiya umuntu engena emoyeni yokumangala ngobuhle bayo bobunjalo.
Every visit to Cala Goloritze leaves one in awe of its natural splendor.
Icala Goloritz ngempela iyiparadesi okufanele ingaphuthelwa.
Cala Goloritze is indeed a paradise that should not be missed.
Endaweni yebogisi yobungcweti, umjaho ozayo phakathi kukaRen Garcia noRolly Romero uheha abalandeli nabahlaziyi ngendlela efanayo.
In the realm of professional boxing, the impending match between Ryan Garcia and Rolly Romero has captivated fans and analysts alike.
Umhlwenga olungaphakathi kokubangisana lebumbane kube kuthuthukise izingxoxo mayelana nezicwangciso zomphakathi nomsebenzi onye nganye.
The buzz around this bout has amplified discussions concerning each fighter's strategy and training methodologies.
UGarcia, owaziwa ngokushaya okusheshayo, uzosebenzisa isu lehlanga eligcizelela ukunemba nokushesha.
Garcia, known for his lightning-fast punches, will employ a counter-strategy that emphasizes precision and speed.
Ekwenzeni okufana, uRomero uyathembela kakhulu emandleni akhe, okujabulisa kanye nendlela ethile yokuthuthukisa.
In stark contrast, Romero relies heavily on his brute strength coupled with an aggressive approach.
Abahlaziyi babikeze ukushintshiswa okumangalisayo, ikakhulukazi ekusebenteni kokuqala kokulwa.
Analysts predict a fierce exchange of blows, especially in the early rounds of the fight.
Bobabili baphikile izinselelo ezimangalisayo emiphakathini yabo, ezizodlale indima ebalulekile kulokhu kuhlangana.
Both competitors have demonstrated remarkable resilience throughout their careers, which will undoubtedly play a pivotal role in this showdown.
Njengoba insuku zokugcina zifonfola, lindani isimphoni ye-excitement, njengoba abalandeli behlangene ngemuva kwabo abathandi be-factor.
As the final bell rings, expect a symphony of excitement as fans rally behind their favorite fighter.
Imvelaphi, le mpikiswano ithembisa ukuba iyisilungiselelo esibalulekile emisebenzini yomibili yeziqhwaga, esimela ukuzinikela kwabo kanye nokuthanda umjaho.
Indeed, this confrontation promises to be a milestone in the careers of both athletes, embodying their dedication and passion for the sport.